DJ Mentor, the Spin Guru. DJ Kate, the favorite DJ. Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate. 0706-543-449.
Sweet Afro Banger.
Uzuri wa macho yako yananifanya wengine sioni. Sauti yako kinanda kukupigia mwenzako sikomi. Harufu yako baby nanivutia na shindwa sigomi. Unanipa hamamu, penzi lako full tabasamu. Inya magani ulonipani, pona ratha yake tamkuliko kukuyani. Uzuri wako na malaika ampishani. Kahaza peponi wanipate duniani. Ininya magani ulonipani, pona ratha yake tamkuliko kukuyani. Uzuri wako na malaika ampishani. Kahaza peponi wanipate duniani.
Baby girl wine for me, wine for me. Bend down wine for me. You are the one for me. Baby girl wine for me, wine for me. Bend down wine for me. You are the one for me.
Nipeleo hata kesho, ila usinione ngafi. Wanagenga vije kesho, tutachana kiko wapi. I wanna spend all my moolah for you. If you open my heart, the only one is you. So fine, good. How pinda gima cool. Namba nane nyuma kichuku. Ninye wakani ulonipani, mwona ratha yake tamkuliko kukuyani. Uzuri wako na malaika ambisha. Kahaza peponi wanipate duniani.
Me more, tell more. Oh baby, mon amour, hakuna mwingine kumsikia. Kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona. Kwenye macho yangu, ni bebe, ni bebe. Hani, nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani, hey. Nikute jina gani baby, honey, boo. Mon amour, hey, hey, hey. Mi amor, nikute jina gani mahabuba, azizi. Mon amour.
Shape that biggie biggie. Tukianza kesha kujiki jiki. Tabaki
diggy diggy. Oya pa biyo na jite sa diggy diggy. Kawa watai wesa diggy diggy. Na fizi na ongeza ni ziti ziti. Si jelivye na ski. Tell me why.
Kama ringtone nikilala kwa masikio bado inanijia bado naisikia kama macho ndo zangu mboni hata nisipofumba wengine sioni bado unanijia unanijia kwenye baridi nikumbate timbwe la mapenzi tuwe wote upweke mwenzako na ofia. Nipeti nipate tulia. Na vyo kupeno sinichoke. Kama basi kufa tufe ote. Mziki dondani na fila. Nipeti nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm only me falling love. I'm falling love. Oh, yeah, yeah. I'm falling down, oh me na ewe. Yeah, ai weki angaza makwa masika. Unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Aka mume roga basongeza tena. Nipagawe mazima, aho mazima. Na vyo kupendo sinichoke. Kama basi kufa tufe wote. Ziki dondani na afya. Ipeti nipate tulia. Oh yeah, 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 yeah.
Genie X Double Six.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota.
Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando ya kuwe mta.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mwingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando ya kuwe mta. My desire. Sababu ya upendo. Baby, baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo.
Hey baby, I'll tell this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on our vision, please. Don't listen to them.
Oh baby, ukinigusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako, na hisia kuna amani sikuona nyumbani, moyo unajawa tafarani. Kwichi kwichi chumbani, aziishi kichwani, hasa pale ukiwa mbali na mimi. Chochea kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi, tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Hani mi kwako nazimbata, nitafune unavyotaka kiuno sini machakacha, serebuka unavyotaka. Hey.
Show me, girl. When you're ready, show me.
DJ Mentor, the Spin Guru. DJ Kate.
Safirisha mazima kwenye dunia yangu mimi na wewe, tuwe wote mimi na wewe. A little goodbye, mbali si tutafika lazima, na kwenye moyo wangu uko wewe, tuwe wote mimi na wewe. Yani kichwa ninakwaza wewe, naona najiingiza mazima, nini umenipa wewe, mbona midadi nanita. Nina imani nikia na wewe, napona hata bila kupima, nini umenipa wewe, mbona midadi nanita. Na nilivyo didimia, unachuchumia, penzi lako nipewe. Vile unangangania, minapenda pia, unafanya nilewe.
Unanimaliza.
Nitapokukosa nitashindwa hata kufikiri, na kuwaza wewe unaniwaza mimi. Penzi linapata mavuno, unavyonipenda mpaka raha. Ninatoa posa, siwezi kufanya siri. Nataka kuwa nawe, nataka kuwa na mimi. Wanga wanawasha mikuno, yani mpaka raha. Napendwa nalishwa nogeshwa na visho nguo, yani mpaka nampenda. Na nadhaminishwa kabisa, kwa machaguo zake kabisa nampenda. Napenda nalishwa naogeshwa na vishwa nguo, yani mpaka nampenda. Na navyoaminishwa kabisa, kwamba chaguo lake kabisa kampenda.
Bago nimechimba majili man baby.
Na hisi nimepoteza makali ya mapenzi, uhodari wa hisia za kikweli. Tangu tujuane,
tujuane,
ndani kwa ndani tunapenda na kishenzi, lakini vitu ndogo huharibu medi. Chunga sana moyo wako wasikuibie.
Natamani kuwa na wewe, ila mapenzi yana wenyewe. Yeah, yeah.
kama ndege ya kipa, uwe ni kama nyota ikinga. Umenilewesha changa, mpaka wote wananishanga. Natamani niwe nawe everyday, kama hela basi nambie. Unachotaka utapata mama, hata kama penzi la ogofya. Nimengangana sana ila moyo wangu unachoka. Natamani kuwa na wewe ila mapenzi yana wenyewe. Nimengangana sana ila moyo wangu unachoka.
Kama ni nazi kwangu wimkwizi, nikupa nyota jua mala mwizi. Siri juu kamani na ukupa utizi, nimenishika penzi jua kikozi.
Nikumisi baby like Sunday, nikichuka ujui kande. Kila sehemu kila upande, kiwa nami baby ujikambe. Baby jua mapenzi si rahisi.
Natamani kuwa na wewe ila mapenzi yanawenyewe.
Ninakupenda
sana ila moyo
wangu unachoka.
Nafasi kwenye himaya yangu tulie. Ninakupa penzi ukinipa shoka, utanifanya nijutie. Na vile nipo radhi, tuwe halali lengo litimie. Thamani ya penzi tudumu waone haya. We baba una raha mwezio, Gongo la Mboto Mombasa yani raha mwezio. Kini Tomasa, sijiwezi, kubali menikolea. Sijiwezi, oh my God. Sijiwezi, kubali menikolea. Sijiwezi, oh my God. Ukikosa nguo nitakupa ngozi,
mini wako.
Ukipa off nimeona mwezi,
mini wako.
Mashute kita mkono wa nazi,
mini wako.
Oe maridhiwa.
Ukweli na kupenda kwa kusijiwezi,
mini wako.
Achu Mungu shahidi mwenyezi,
mini wako.
Kuchete cheti akusiwezi,
mini wako.
Oe maridhiwa,
mini wako.
Mwepupa sijui kwa nini unadonda sana. Oa hivu macho yako kinitaza. Mtamka chipsi yae, asubuhi vitafunwa chai. I feel you mbaya, oh eti mbaya. Mweka mwujo vita, mithiri ya kina na haugita. Nikupige mbaya, oh eti mbaya.
Oh, baby.
jangwani umepotea, mchana juani unatembea, utokapo ni mbali, uendapo ni mbali. Maranga mia mbebaji akatokea, akukushusha mzigo lokwelea, upata fadhari pole na safari. Eraswa chupitumi, yote tisa ila kumi, umerunyesha mana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, na wadutolea gemacho, siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mwomba Mungu wa kuline na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Eti sikuizi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema, nipo bize na buja mani nimeshe sema, niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, 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 na nitafika nao kiume. Itaubeba, iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shibe na njaa, na kwa kondo langu maitalika nao. Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia, bomba likafunguka na uweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia, umepata fahamu na muangalia, machozi yanakuanguka, unatamani funguka. Eraswa chupitumi, yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo, na unipipes la magendo. Ah baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kuline na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Eti sikuizi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema, nipo bize na buja mani nimeshe sema, niko bize na baby na msalaba wake.
Track.
All right.
Haliozi halichati, nikipoa twalipasha moto, twalipasha moto. Uchokozi hatutaki, twadekeza na kama watoto, ah, kama watoto. Yani, ile penzi linavyoshamiri, natamani upenzi ni kuibiesi yule jirani. Tumbo la mumba mebalua nangiri, apendi kula we nami. Kila siku tunavyo safiri, mara leo tupo Marekani,
anaumwa anakonda.
Kesho Ujerumani,
anaumwa anakonda.
Kesho kutwa Uturukiani,
anaumwa anakonda.
Tondogo Pakistani, kudale twa mwekuana, chumbani peku peku lazizi twa pekuana. Fuwa nyesu nyesu my baby, twa nyesheana. Mambo yetu yetu lazizi twa rithishana. Atufurai, tupulize maputo tupasue. Tena, bado baby, tena. Kwenye mioyo ya choyo tuipaswe. Tena, tena. Yani, ili pezi lilafashami, natamani upezi ni kuibiesi yule jirani. Tumbo la mumba mebano alangiri, apeli kula.
Wena ami, kila siku tulavyo
kuchanganya. Oh mama, masikatani. Olivia says she's sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupo mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi.
Sinebebe ni kubebebe, domo zake wakatengebe. Unauteke kiunoleke, utatopo wa shati na chuchude.
Hani na kukendaga, I love you, te amo, te amo. Hani na kupendaga, I love you.
Kan kukose ndo nijudie ama uondoke ndo tena nilie. Eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie kwamba nakupenda kila nikiamuka. Na usipotoka machoni mwangu sitamani atakula na isira utamu. Unaikosha nafsi yangu, umejifungia moyoni mwangu. Yani nafura na unara utamu. Unaikosha nafsi yangu. Hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa. Baby, sasa ni bebe, ni kubebe. Domo zege wakatengebe, uoteke kiunoleke. Utatobo wa shati na chuchude. Hani na kupenda.
Mapunda mziko ninabeba na nadunda na enjoy. Wala umenifunga, mapigo ya moyo yananidunda. Kama ni sindano umenidunga mie hoi. Sanamu lako likajengwe posama, niende kwenu nikatoe posama. Nifanya vitu wanone ndondo chama. Ama nifanyeje jamani, pezi lake pombe umelewa. Na yumba na shindwa kujelewa. Kama unayajua hayo kanelewa. Ila kama twindo mechelewa. Pita wote yao. Oh baby, thamani yako we, thamani yako zaidi ya rupia. Hawakuwezi yao. Oh darling, labda nikwambie kwamba minyoko menivua gamba. Kwako nazaje kutamba, sasa nazaje baby we. Na finyo nanivuta, nafsi nanisuta, miu nanikoshaga. Kakula unanivusha, nimeweka nukta, mini mefikaga. Sana mulako likajewe posama, niende kwenu nikatole posama. Nifanya vitu wanone ndondo jama, ama nifanye je. Nipuji lake posi, na yunga nashi na kujia.
DJ Cage.
Yeah.
kamumba hana mfano we mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha akatoroka nege wangu ha. Simrefu simufupi simweupe simweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu wa burukuti wengine naokopa nuksi mini wake milele anyaki no mana nampenda mpenda
nani
kijana moja
nani
amenifika kwaro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana moja
nani
ila kumtacha o na ukopa ukopa kwa jina na muifati sije kuninyakulia kipenzi changu jamani kaja kuniharibia penzi likawa mashakani najua najua roho zinawauma hampendi kuona mwenzenu na nawiri najua mwenzenu najua mwakesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika ainifiki mikosi mola ndo mpaji nyongo mtazi tapi mchomwe jua la utosi kesheni kunjaji mwenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji tunapoa kasiri yani hata tukiposti hataki ni mtagi simtu wa magazeti wala peji za udaku ilo mkae mjue hataki taki mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msiji sumue kumsaji zaki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwao mambo pako mba
kopa
nampenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtacha kukupa
my love is bigger than the ocean for your skin like a lotion loving you is my devotion give you girl full potion oh my beautiful addiction with a sweet vibration the two of we is a vision anytime I slip your name I dey mention so tell me girl where you dey just me I go let the fire blaze anytime you want your waist watch out the man them dey taste Edima tell me where you dey girl, I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. Baby, I dey color for your love.
Color, color.
I dey mad for your love.
Baby, I dey color, color.
I dey color for your love.
Color, color.
I dey mad for your love.
Baby, I dey color, color.
Your love, 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 your love. Come give it to me, baby.
Mama boy you well better you ma come fungo to leta kina vyo pepe kimweta ona oh, na body body sa nyumba makiliti body odi na gonga za mendichi usini chome kachidunda na spiriti then you get to me baby you got me falling. My desire, hope you might be
rings on your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. One in my
baby,
ears.
I did colo for your love.
Colo,
colo. I did mad for your love.
Baby, I
katununue dunia ishi mimi nawe dia wengine tawafungia wengine malizia kupe mpenzi paka wewe uogope jia chie nataka nikupe vyote kwenye dunia hivi vingine silolote mama 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 basi mi unielewe hakuna mimi bila wewe ukinizingua wewe takuwa chizi unielewe I don't care. Kisema ni malaya,
I don't care.
Wakikusema vibaya,
I don't care.
Baby mimi,
I don't care.
I don't care. Wakisema ni malaya,
I don't care.
Wakikusema vibaya,
I don't care.
Baby mimi,
I don't care.
I don't care. Kiboko yao vyenye uko cool vyenye uko hambo na mapenzi yako juu mie roho juu what's kind of love
asikipono na kipinda pinda ilo na nitiki kama kinda kinda mini mekubali nime shundwa shundwa mahaba ya makikana ya kingayo
basi mi unielewe hakuna mimi bila wewe ukinizingua wewe takuwa chizi unielewe.
Mwambie kutesa kwa zamu asipige marufuku. Yani ni
shamu, leo mambo iko uku. Nimepata beka mfundi sibutu butu.
Kuleni wano kono kumbesi.
Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro budi kakumula. I'm like my kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my, macho yake anavunga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. I'm like my oh my, gozi yake anavometa met kama shima. Hivi we unazani na kutamani la nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm tryna find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. I swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be
kachoro kiuno kama dondora. I'm like my oh my, na hivyo vimacho na kekagolori anavyo virembua. Abadisha plaka kola go spend on my dollar. I'm trying to make you my, na hizo pozi zake kamudori anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam na roda ni Mombasa. Sijamona mpaka sasa wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Wajibu kurubuki benzi lako ni asari na minonyuki. Kelele zao za chura haziminyimi tembo kunywa maji. Wakasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo hata nkupetaji. Kwanza bado kijana kifu wana pajalala.
Yeah, she I want to sound crazy.
Chunga
I wanna sing for my lady, oh. Say it to lady.
Wanokesha wakiomba tuachane. Wanaupaka rangi upepo. Kuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apidugi. Akina kari makari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo.
Kupenda till I die. Manana nipa mawete wengenge. Mala bichwa mala mwete wengenge. Kaja jimu na kite tengenge. Iri mradi uchokozi. Aona na na na. Macho anatazama mbingu. Amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu. Minomo mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya. Wanaitamani ndizi ya kumenya.
na wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apidui. Akina kari maskari wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudu.
Oh baby mwezi hawishi nitakuvisha pete.
Yamini
kichicho sina mpango na umeacha mabebe.
Yamini
nitakutunza nitakupamba umeremete.
Yamini
kwako sina ujanja mpeche mpeche.
Yamini
Pena na mini, baby na mini, nakumba na mini, please na mini, niamini.
Sasa hivi kenda club hata dem sitongozi.
Yamini
hata kulewa silewi na mwogopa mwogozi.
Yamini
sitamani kuona ukili hata kufuta machozi.
Yamini
takukanda kanda takunyosha masozi.
Yamini
Pesa na mini, baby na mini, nakumba na mini, please na mini. Yamini
jenga sana mulako pale posta wakipita wakone.
Yamini
wene shungi tasaja jenga lako tu wajiwivu ya wachome.
Yamini
nakupenda baby.
Yamini
kama wamini ni kuposti baby.
Yamini
Pesa na mini, baby na mini, nakumba na mini, please na mini. Yamini
Yamini
tamani kupe mima chefu chefu mbaki nacho mwenyewe.
Yeah,
ama niele tanda imba kuchunjie mbuzi unielewe.
Yeah,
ukitaka nyimbo tukwimbia kikongo swani wela.
Yeah,
tutumia fimbo kinkosea tukuchapa na hela.
Yeah,
yop.
I'm in your love, baby girl, I'm in your love. Baby girl, I'm in your love. Oh yeah, I'm in your love. Yeah. Baby girl, I'm in your love. Baby girl, I'm in your love. Oh, hata kupiga magoti niombe radhi. Oh yes, I'll do. Wakama na mimi nitakuwa sawa. Hata nibaki na wewe niache kazi. Oh yes, I'll do. Kupo na thamini kwangu sawa. Ona pigo linavunienda mbio, kila ni wapo sito sheki. Nimekuzoea sana na jutia. Kila na jutaka kutenda zio, sewewe kiziso meki. Nimekuzoea sana na jutia. If you lie to me, I'm gonna lie to you, then it's over. If you die for me, I'm gonna die for you, we be forever. If you lie to me, I'm gonna lie to you, then it's over. If you die for me, I'm gonna die for you. I miss your love, baby girl, I miss your love. I can't go miss your love. Oh yeah. I miss your love, yeah. Baby girl, I miss your love. Baby girl, I miss your love, yeah. Oh la la la.
You love and you belong to me and I belong to you. Yeah, I've seen so many around, but I choose you, choose you. Girl, ukikata kona nipo, ukikata kamba mihoi, oh mihoi. And now ukikata kona upo, mikata kamba mihoi, oh mihoi. Bado mpaka sasa wana trendy ndena moyo. Nilifanya sipo ni kujosha, I know. Kuna vitu mina misio, burudani. Leo sipati tena ni kujosha. Najuna nakonda kikuna takuna. I miss you.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Nado maana walk hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko rust niji risky. Nato bra tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tose kisa sina fungu. Nakumbuka long time, limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baluka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baluka ni hitaji.
Ayili penzi langu kweli baby nipetu. Na ukini kuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukini kumbatia moyo unadunda po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po.
Cheki ulivyopinda ukivaa unapendeza. Timu isha kwa minja guwa na ambo tayo cheza. Macho kichu kouzi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Suruzuzuzu usha nizuzua. Chakuvisha vyeo na kuna taka ya kufua. Na kitu sichojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji.
Haki sina, amini sina kaka uli ukitasa. Mwilo zisima, oh mama, yeah. Mata leo, wakinipima. Mata kutuko chaniwe, dona eni papuma. Baby girl, hivi ni vipi umeweza ke kuziteka shia zangu. Na ni vipi imekwake petawara fikra zangu. Hivi ni vipi umeweza ke kuziteka shia zangu. Baka rahisi bila wewe bisiwezi peke yangu. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
umenikoleza.
Nimerogwa,
yani nimeza.
Kama nimerogwa,
najilia minyama.
Minyama,
baby, sele, 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 sele. I'm celeb, 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 celeb.
Celeb, 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 celeb.
Who celeb, 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 celeb.
I celeb we. Mana po nyuma ka umebeba na lakila ni wewe. Sele we. Sasa msipo kupenda wenta mpenda nani. Ah, sele we. Wendo nafanya na kisisi na akili kichwanie. Sele we. Mafute kupikia mina ya kutaka mebanie. Mama utamu kunoga. Unanipitisha boda. Kama nzati bukoba. Yani ah. Nagisha mama raha unaga uoga. Nakula mfisha jimboga. Nakufa kama mzoga. Yani ah. Nagisha kama nimerogwa. Nimerogwa. Kama nimerogwa. Nimerogwa. Kama nimerogwa.
Unanikoleza.
Nimerogwa.
Yani nimeza.
Kama nimerogwa.
Unajiria minyama.
Nimerogwa.
Minyama.
Bebe asele.
Sele, 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 sele.
Eti Amina, duwazime itikio. Hashtuti, nije kupa mali yoko.
Mofanya hima, mzako nimezidio. Maututi, nasubiri tiba yako.
Nani sipa kuona, lala anakosa. Situli, baka unikumbate dali.
Oh, kiranga chote nikoma. Ukianza tia shuhuri kusha yangu hapa.
mbali.
Eti unanipenda mi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia.
Oh, unanipenda mi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia.
Nusubiri tuachane,
utasubiri sana.
Vacation.
attention on me and you vacation.
Contact 0721 802167.